Go! Yeah, 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 yeah. Leo, nimekuja na ushuhuda. Leo, nimekuja na ushuhuda.
Ungana na yangu ili tumsifu jirani. Sikiliza, kama
hauna sababu ya kumsifu ungana na yangu ili tumsifu jirani.
What?
Jirani lazima mazima mazima tumsifu. Everybody go lazima mazima mazima tumsifu. Yo yo, listen. Lazima mazima mazima tumsifu Bwana. Where jirani?
Everybody now.